Cher Kayla, five pull up to you, five pull up to you. Kayla, ha let me now pull up to your bumper. Can I get your name and number? Let me know. Na chuko tupa chukwani bossi konini. Let me know. Mrembo sema kuna zile vitu mi hupenda. Achi shit noma ukibonga. We si danda umesoma. Wacha kujigamba. Nipe jina na namba. Najua mahali tuneza kutana. Ikiwa usiku wa mamchana. Hiyo outfit ni designer. Na si made in China. Viatu vya kila aina. You're always on my mind. If I pull up to your bumper, can I get your name and number? We ni mpowa. Kila kitu head to toe. If I pull up to your bumper, can I get your name and number? We ni mpowa. Kila kitu head to toe. Yeah, that voodoo. Baby, that you do. Tani, fanya tu zuzu. Uki, nipa tu busu. 25 guru. Chagua brand new shoes. Make some brand new moves. Na principal wa new school. Unapenda vile mi huroga. Napenda vile we husonga. Iyo baseline ikigonga. Itabidi wa pull up ingoma. No, if I pull up to your bumper, can I get your name and number? We ni mpowa. Kila kitu head to toe. If I pull up to your bumper, can I get your name and number? We ni mpowa. Kila kitu head to toe. Kuna tabia ratchet. Tukienda day tutaribu budget. Kuchoma picture in public. Vile umebeba kuna luggage. Una hitaji tu visa. Twende overseas. Tu relax kwenye bicha. Tukipuliza. How my fisi huwalishi. Chaguo lako si ni mimi. Chaguo namba chora kama artist. Ni kubeba kora for practice. Let me if I pull up to your bumper, can I get your name and number? Kila kitu head to toe. If I pull up to your bumper, can I get your name and number? We ni mpowa. Kila kitu head to toe. Bululu mama. If I pull up to your, if I pull up to your. Bululu mama. Kila kitu, bululu mama. If I pull up to your, if I pull up to your. Bululu mama. If I pull up to your bumper, can I get your name and number? We ni mpowa. Kila kitu head to toe. If I pull up to your bumper, can I get your name and number? We ni mpowa. Kila kitu head to toe. Natuko tupa chukwani bossi konini.